Masiqhubeke simile nje okomzuzwana. Nkosi ethandekayo, siza kubukho bakho obungcwele kwakhona ngendlela yomthandazo. Okokuqala, ukwenza umbulelo ngako konke othe wasenzela kona nangothando olukhulu enhliziyweni yethu ngawe nangelizwi lakho. Nkosi, aba bantu ngobu busuku endibathanda ngenhliziyo yam yonke. Bancamile, baza kuhlala kwigumbi elishushu nento yonke ngokuba bayalithanda ilizwi lakho. Kwaye siza kuthandazela abagulayo ngobu busuku, Nkosi, nabasweleyo. Kwanga kungangabikho mntu otyhafileyo phakathi kwethu ekupheleni kwale nkonzo. Bavuze ukunyaniseka kwabo, Nkosi. Thetha nathi ngelizwi lakho kwaye usomeleze, Nkosi, njengoko sihamba sithwele isincikivo. Lingakanani iwonga lokwenza oku. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Ndibanga nakufumana mazwi kakade okuvakalisa umbulelo wam kwiqela labantu abanjengaba abanokuza bahlale kwesi sakhiwo. Ndifuna ukuthi okokuba ngomso okanye siza kuwelela ngaphaya eTopeka, eKansas, ukwenzela umhlangano olandelayo. Kwaye oko kuya kuphela kwicawe elandelayo. Size emva koko sihambe ukusuka phaya siye ePhiladelphia. Kwaye ngoku sifanele siye phesheya kweelwandle ngaphaya eKenya naseTanganyika naseUganda kuzo iintlanga khona phaya. Kwaye banoqhankqalazo oluncinci ngoku kunye namamaumaus. Andikwazi kungena njengemissionary. Kodwa ndiza kuzama ukungena njengomzingeli. Ndingene kwaye bayalungiselela. Ngokwesiqhelo ndiyangena njengemishinari ndize ndiye kuzingela. Ngeli xesha ndiya ngokukuya kuzingela ndize ndibe yimishinari. Ke phaya nayiphi indlela yokungena kubo. Kwaye umzalwane uMartin Boze usemsebenzini ezama ukundingenisa ukulungisa inqwelo yokuzingela yokuba ndingene ukuya kuzingela. Kulungile, ngoko ndiyangena kule nqwelo yokuzingela, kwaye uza kuthi, umzalwane wethu uBrenham ukhona, yihla uye kumzi wozakuzo. Ingaba iyakuba into elungileyo ukuba sibe nomhlangano omncinci phandle apha, yabona? Oko kuyenza iqalise ngoko, ize iyenze iqhubekeke. Ke asazi nokuba iyakuba njalo, siza kukwazi ukwenza oko, okanye hayi. Siyazama. Kwaye ndiyicelile inkosi ukuba into ethile yenzeka angena kwazi. Ngoko iya kuba ngumqondiso wokuba ndifanele ukubuyela apha eJeffersonville ndishumayele amaxilongo asixhenxe kuJulayi okanye uAugust malunga nelo xesha. Kwaye emva koko ukuba senzile, siyabona namhlanje siza kuzama ukufumana eli gumbi lesikolo apha elinesipholisimoya kuba kuya kuba mnandi kakhulu kwaye kupholile. Lihlalisa ishumi elinesihlanu ukuya kwishumi elinesibhozo lamakhulu abantu. Kwaye linesipholisimoya, indawo entsha kaca, nje malunga nesihlanu sesikwere ukuphakama koku. Kwaye ngaxesha lithile silicelile kwaye babesalela. Yaza indoda ebisalela ukuba silifumane yakhutshwa kwibhodi. Ke ngoku indoda ephaya ngoku ithi singalifumana nangeliphi ixesha silifuna. Ke sivuya kakhulu ngokulifumana kwaye sisenokuba nakho ukufumana okuya ngoku kwaye ngaxesha lithile kuJulayi. Kwaye sibe bangaphi abaya kuthandaza ukuba yintando yenkosi ngoku ukuba into ethile isiphoxile ngoku. Niyazi ndiyayithanda iArizona, lilizwe elihle. Ndasoloko ndinqonela ukuba phaya. Ukuba uya kuyityhalela phezulwana laa nto kancinci mzalwane uBen ukuba ungayenza ukuba okuya. Ewe mhlekazi, ewe. Okanye nabani okuyo ongayinyusa nje kancinci kuba ndiphuma kokuya ngenene. Uthini? Nje iteyipu. Nantsi enye phezulu apho, ndiyaxolisa. Kulungile mzalwane uBen. Ke ukubuyela emva ukusuka eArizona ukungena apha kundenza nje ndibe sisitshoto kancinci ngenxa yokuguquka kwemozulu. Apha sinamalunga namashumi asibhozo anesixhenxe ukuya kumashumi asithoba kwaye ngamanye amaxesha ikhulu leepesenti yolophu. Kwaye phaya ifikelela kwiqanda kwaye emva koko ngamanye amaxesha kwiqondo elingumnyinge isinye samashumi amabini seepesenti enye yolophu. Uya kuhlala nje phantsi kwentente yomongomoya. uze emva koko uphume phansi kwayo uze apha uyayazi yenza amahluko ngakanani kuwe ke iyakukhathaza elizwini lakho nanjalo njalo icalele kwindawo ebikuyo ukuba uyakwenza njalo mzana uBen yenze impazamo ekuyinyuseni bendicinga ebinjalo kodwa phezulu apha kulapho beyinyuse khona ngoku sithandazeleni nonke kuni ndinixabisile nonke uBilly ebendixelela ngomntu othile osizisele ingobozi yeepesika kunye nezipho ezincinci enithe andinako nje ukunibulela ngokwaneleyo andazi mandiyenze njani kwaye ndiziva ndingafanelekanga kuthatha izinto ezinjengeziya kuni ndiyathandaza uThixo anisikelele kwaye ndiyazi uya kuyenza kuba uthe njengoko nenzayo kwabancikane baba nikwenze kum kwaye uThixo uya kunisikelela ndiqinisekile kwaye iArizona ekubeni ililizwe elilungileyo kukho into enye endiyikhumbulayo leyo nini nonke injalo loo nto ndiyanikhumbula nonke andikhathali nokuba ndiyaphi ndindi asiyo ayinini ndinabahlobo ndaweni zonke kwihlabathi jikelele kodwa ayininini nanonke kukho into ethile malunga neliqela lincinci nje eli andazi ndicinga ngabo kwaye ekuthusana sisixeko sabakhenkethi niyazi kwaye amabandla ayatsala niyazi yinto enzima awakho moyeni kangako kwaye kuba kukho ukhuphiswano lomelele kakhulu kwaye iyenza ibe nzima ukuba ndingaba nani nonke nebandla emva koko ndihlale phandle phaya ndiyaqikelela iyakuba yelungileyo yabona kodwa ndiyacinga susela oko lena ihlala ilibandla kwaye nonke niseza ndiyakubua ndiselapha ade abuye uYesu ngoko ndithandazeleni njengoko ndijilo ngethuba eligqithileyo andibhekiselelanga ekuyiphindeni kodwa xa ndifika phambi kwenu ndibaphakuphaku kwaye ndiyadakumba ndize ndivakalelwe futhi ndibe nkenenkene kananjalo ndiyiloo nto into yokuqala ke indenza ndixheleke ngaphakathi kodwa ekwazini ukuba naphi na apho ndinokuya khona andinalo iqela emhlabeni endilaziyo elima kunye nam njengeli qela wanga uThixo angasenza singahlukaniso ukuze ebukumkanini obuzayo sanga singaba phaya sonke umthandazo wam hleli apha emnyango ndithetha noBilldaw nje umzuzu ogqidileyo phambi kokukhokhelela ndibuyisele umntu othile kuKristu kwakhona kwelinye igumbi kodwa hleli phaya ndithetha naye amashumi asithoba ananye eminyaka obudala wathi ndibabuthathaka amehlo am awakho njengohlobo afanele abelulo kwaye ndiyacinga iminyaka eliqela egqidileyo ndeza kuye xa wayenokusilela okupheleleyo kwentliziyo nokuma kwentliziyo esifa kwaye nkqu nogqirha owayemnyanga owathi akanakuphila ugqirha ufile kwaye nanku ehleli uBilldaw yabona owamashumi asithoba ananye iminyaka obudala ndathi Bill akusekho msebenzi wakho emhlabeni ngokubhekiselele ekusebenzeni nezinto ezinjeya kodwa ndicela oku uThixo akunike amandla ngokuba uyayithanda imihlangano kakhulu lowa mashumi asithoba ananye iminyaka obudala umntu unqumla isizwe ngenqwelo kushushu komile kubanda akukho mahluko nantoni ekuyiyo ukuze ave ilizwi uThixo awusikelela mphefumlo okhaliphileyo ngoku andina nesengxengxezo esinye ngaphezulu sokunigcina ngendlela endenze ngayo ngale ntsasa kwiiyure ezintathu kwaye andenza ngabulungisa kumyalezo ngokuba ndiwunqinqile ndaze ndashiya inxalenye yawo ndaze ndatsiba inxalenye yawo nanjalo njalo seso sizathu ndibaxelele bazigcine ideyibhu mandiyifumane kwakhona ndaweni ithile apho kupholileyo okanye into ethile kwaye ndinako ukuva umoya kodwa ndijonge kuni kwaye ndisazi niyaphekuzelisa umoya kwaye ndisazi ukuba nishushu kwaye oko kuyandikrazula ndibe ziziqwenga andifuni nive ubunzima ndifuna nihlale kamnandi yabona kwaye oko kuyandidinisa njengokuba ndibona abantu abagulayo ukuba andinako ukuvelana nabo bantu bagulayo andinako benzela nto ilungileyo ndifanele ukuvelana nabo kwaye kwa indlela ekwanye kunye nani ndifanele ndinivele okanye andinakuba ngumzalwane wenu yabona ndifanele ndivelane nani kwaye ndiyakwenza oko uThixo uyazi oko ukuba yinyani kwaye ngoku Ngobu busuku ndiya kubunikezela ekuthandazeleni abagulayo. Kwaye ndifuna indoda isikelele aba bantu, umzalwane uCollins noHickersons, umzalwane uNeville, umzalwane uCaps, abathenjwa nabo bonke, ngeengxelo ezintle ebezisiza zokuba indlela enilungiswe ngalo ibandla nendlela izinto eziba kwindawo yazo elungileyo. Ndinombulelo kuni madoda. Inkosi inisikelele ngokuzama ukwenza umyalelo. Kwaye incwadi emva kwencwadi iyeza ethusani kum. Zalwane uBrenham ayisekho ngendlela ebiqhele ukuba yiyo. Kwahluke kakhulu okungako ukuziva sikelelekileyo ngobukhona bukaThixo. Kwaye ndinombulelo ngoko, inkosi iqhubeke inisikelela. Ngoko, ngobu busuku bendifunda apha esibhalweni indawo encinci mhlawumbi ukubeka amazwi ambalwa, ukuthetha nokufunda isibhalo, kuze emva koko mhlawumbi iqela lezibhalo, emva koko ndithethe nani okwethutyana elincinci, emva koko ndithandazele abagulayo. Hayi kodwa imizuzu embalwa ndiqaphele iwotshi, kwaye ndiza kuzama ukukhawulezisa nje kangangoko ndinako. Kodwa ndiyacinga ukuba xa isihlwele sabantu sihlanganisene, ukungafundi ilizwi okanye ungenzi nto ithile amazwi enkuthazo, umhlangano awusayi kugqibelela. Abaninzi benu bebelindile, abaninzi benu baneemayile ekufuneka bazihambe ngobu busuku. Indlela endiyincoma ngayo loo nto, indlela endijonga ngayo ndibone ngamnye ndize ndicinge malunga phaya eArizona. Ndiyacinga xa ndimbona kwakhona ndiyakuhla ndiye ngqo ndiyokuxhawula isandla sakhe ndize ndimange entanyeni. Kwaye naku nihleli apho, kwaye ngubani kuphi apho mna niyazi. Andazi mandiqale ngowuphi kwaye owuphi indlela yokuphuma kuyo, kodwa ndiyanithanda. UThixo uyanithanda naye. Ngoku ndiyacinga ukuba andiphazami, ukuba andinaso esingesiso isibhalo sileli apha. Ndifuna ukufunda okuphuma kumaKorinto okuqala, isahluko sokuqala, ukuqalela kumqolo weshumi elinesibhozo, kananjalo kumaKorinto esibini, ishumi elinesibini, ishumi elinani, ukuthatha umxholo. Ngoku ukuba ndingafumana ozo ngokukhawuleza, emva koko siya kufunda, size emva koko sithandaze siqalise nje ukuthetha kuni imizuzu embalwa kwisiqendwana esincinci. KumaKorinte okuqala, isahluko sokuqala, siqalise ngomqolo weshumi elinesibhozo. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo, kodwa kuthi kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiya kubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise. Siphi na ke isilumko? Uphi na umbhali? Uphi na ke umphiki weli hlabathi? UThixo akabenzanga aba bubudenge na ubulumko beli hlabathi? Ndiyakucaphula oko kwakhona. UThixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi? Yintoni ubulumko beli hlabathi ngoko? Ubudenge. UThixo akabenzanga babo ubudenge na ubulumko beli hlabathi?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo, ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko. Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge bokushumayela. Ndingawufunda laa mqolo kwakhona, phulaphulisisa. Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo, ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko. Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge bokushumayela. Ekubeni ke amaYuda ecela umqondiso, amaGrike efuna ubulumko. Kodwa thina sishumayela uKristu ebethelele, isikhubekiso ke eso kumaYuda, ubudenge kumaGrike. Ke kwabo babiziweyo, umYuda kwanomGrike, uKristu ongamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. Ngokuba into kaThixo ebubudenge ilumkile kunabantu, nento kaThixo engenamandla yomelele kunabantu. Kwaye kumaKorinte esibini, isahluko seshumi elinesibini, umqolo weshumi elinani, Paulus ethetha sendisuke ndaba ngoswele ukuqonda ukuqhayisa inyanzelwe nini kuba mna ndibe ndifanele ukuyalezwa nini kuba andisilelanga nganto koyena uyincamisa umpostile nakuba ndingento yanto masithandazeni Nkosi Yesu yongeza kula mazwi ambalwa ngobu busuku athe athethwa kwimihla egqithileyo ngomkhulu umpostile uPaulus ukuze sibe nokuhluma ngokuweva ngobu busuku ekuwasebenziseni ebomini bethu ukuze sibe ngumsebenzi wesandla sikaThixo owenziwe ngendlela athe wasikhethela yona ukuba sibe kuyo kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ndiza kushumayela ngobu busuku imizuzu embalwa, iNkosi ithandile, phezu kwesihloko ongaqhelekanga. Ngoku, sesinqwabalala kakhulu, esikrwada isiqwendwana esinokuthathwa, kodwa siso, ndiyacinga, siya kuyivakalisa kude okanye sondeleyo kwinto endifuna ukuyivakalisa. Niyazi, kukho izinto ezininzi namhlanje abathi abantu babe ngabangaqhelekanga. Siyibiza njalo kwaye loo nkcazo ukuba umntu othile zange ave ngayo ithetha ongaqhelekanga umntu othile ongaqhelekanga komnye umfo kwaye akukho mathandabuzo koko abaninzi bethu abaqhelekanga omnye komnye kwaye ngoku bendisihla ngesitrato ngelinye ixesha eLos Angeles eCalifornia ndaze ndabona oyena ongaqhelekanga umntu esenza ngokungaqhelekanga kwaye wayesihla ngesitrato engaphakamisanga xwebhu kodwa nje wayehamba uhambo lwasemva kwemini ndaza ndaya kwelinye icala lesitrato ukuze ndibone eyona nto wayeyenza wonke umntu wayebheka emhleka ngenxa yokungaqheleki kwakhe ndaqaphela wayenophawu lujinga kumphambili wakhe kwaye ndacinga ndiyakubona oko wonke umntu wayekuhleka lo ungoyedwa ungaqhelekanga umntu kwaye ke yena wayenjalo ndamqaphela njengoko abantu babemjongile babemhleka kwaye kodwa wayekhangeleka enoncumo olwahlukileyo uncumo lokwaneliseka Olunye uncumo abantu ababemnika lona lwalulolokuhlekisa ngaye. Kodwa wayekhangeleka enelisekile koko wayekwenza. Kulungile oko kuko konke ekunokucingwa ngako xa umntu enelisekile koko akwenzayo kulungile. Nangona eyakuba ngongaqhelekanga komnye, ukuba wanelisekile, ukuba oko akwenzayo kulungile, ngoko myeke aqhubeke noko. Kwaye, njengoko ndandisondela kuloo ndoda ncinci, ndaqaphela ukunqumleza isifuba sakhe apho, kuqweqwe okanye ibhodi, kwakubhalwe ndisisidenge, kwaye ngasezantsi eno sikaKristu. Ndisisidenge ngamagama amakhulu ukwehla ngasezantsi ithi sikaKristu kwaye wonke umntu wayehleka koku kwaye njengoko indoda encinci wayegqitha etyudisa ukuhla esihlweleni sabanyevulayo nokuqhubekeka ndajika ndajonga okwakungasemva kuye kwaye kwakukho uphawu lombuzo olukhulu kumqolo wakhe emazantsi uthi ngoku wena usisidenge sikabani Kulungile ndacinga wayenento phaya uyabona kodwa wayekhangeleka enelisekile kukuba sisiyatha sikaKristu kwaye yiloo nto uPaulus wathe waba yiyo isidenge sikaKristu umzalwane uTroy weFull Gospel Businessman oyena ulungileyo umhlobo wam ungumsikinyama kwaye wafumana intsholongwane ethile esandleni sakhe ekusikeni inyama yehagu ngelinye ixesha enye indoda eyaziyo okanye umfazi angayazi ukuba yayiyintoni loo ntsholongwane kodwa iyakukutya ke indlela ukuze asindise ubomi bakhe kwafuneka banqumle iminwe emithathu kwaye uneminwe emibini kuphela kwesinye isandla kodwa noko usengunosilarha kwaye kwakukho umjamani omncinci owayesebenza naye esisilarheni ezantsi eLos Angeles ke wazama ukukhokhelela lo mdathi mncinci kuKristu. Wathi wayengumlutere kwaye kwakulungile ngaye. Wayenelisekile ekubeni ngumKristu ngokuba wayehamba kwicawe yobuLutere njengoko wayichazayo. Ke ngobunye ubusuku umzalwane uTroy waba nenyweba yokumenza aye enkonzweni. Igama lakhe yayinguHenry kwaye uHenry kwisiJamani nguHeini kwaye ke bambiza ngoHeini. Uyivile la ndlela yokubiza. Wathi, "Heini, kukanjani malunga nokuya enkonzweni nam ngobu busuku?" "Kulungile," watsho, "ndiyakholwa ndiyakuya." Ke wehla waya kowohlobo lwakudala umhlangano apho babe nomhlangano womthandazo kwaye wangena ekuguqukeni kwenene wanikezela ngentliziyo yakhe kuKristu. Oh, ngosuku olulandelayo lo mdatshi mncinci wayezonwabele. Kho ngaxesha lithile ebeya kuhamba nje esakhiweni, izandla zakhe ziphakanyiselwe emoyeni, esithi, "Makabongwe uThixo, enkosi kuwe, Nkosi Yesu." Kwaye watsala umdla kubo bonke babo. Uyabona, waba ngongaqhelekanga kwiqela lonke lwabasikinyama. Kwaye ebeya kusika inyama, aze aqale ukucinga malunga nenkosi, kwaye aqalise ukulila. Ebeya kubeka imela phantsi, anyuke esihla ngemiqolo, engekho ndlongondlongo, kodwa ekuthando noKristu, esithi, "Oh, indlela endikuthanda ngayo, Yesu." Uyazi nje, esiya phambili nasemva. Waza umphathi, weza wambona esenza oku, kwaye njengoko wayegqitha esihla, elila. Waza umphathi, akazange amqaphele umphathi, wayecinga ngoYesu. Waza waqalisa ukuhla enezandla zakhe phezulu emoyeni, neenyembezi sihla ngezidlele esithi, "Oh Thixo, indlela endikuthanda ngayo wena." Waza umphathi wathi, "Heini, ingaba yintoni eyenzekileyo kuwe?" Wathi, "Wonke umntu endaweni yonke yokusebenza uthetha ngayo. Yintoni eyenzekileyo kuwe, Heini?" Umdatshi omncinci wathi, "Oh, mphathi," wathi, "uzuko kuThixo, ndifumene ukusindiswa." Wathi, "Ufumene ntoni?" Wathi, "Ndifumene ukusindiswa." Wathi, "Ndiye nomzalwane uTroy apha ezantsi kwimishini encinci ndaze ndafumana ukusindiswa. Kwaye uYesu uzile wangena entliziyweni yam kwaye ndizelela uthando." Wathi, "Ufanele ukuba uhle waya kwela gquba leemotyisi." Wathi, "Ehe." Wathi, "Uzuko kuThixo." Wathi, "Makabulelwe uThixo ngeemotyisi." Wathi, "Uyazi, uthatha inqwelo mafutha isihla ngendlela, uze ukhuphe zonke iimotyisi kuyo, akusali nto kuphela sisikhaxa sobugoqo." Kulungile, andazi yintoni kodwa umdatshi omncinci wayechanile. "Kupha zonke iimotyisi, iimotyisi zizo ezibamba zidibanise." Kwaye ndicinga koko okubamba ibandla lidibane ngamanye amaxesha, libambe impucuko idibane. Ngoku, ukuhla ndivela ekutyeleleni ePrescott kwiintsuku ezimbalwa ezigqitheleyo, bendijonge entlango kwaye ndiqwalasela indlela okuya iPhoenix abaneJapanese Gardens. Kwaye baneentyatyambo khona phaya, iintyatyambo ezintle. Apho xa ndandiyinkwenkwe phandle phaya, ndakhokelela iinkomo kwezo ndawo. Iinkomo bekungekho ngca, ke beziphila nje ngeembotyi zecactus nanjalo njalo. Ndaza emva koko ndaqaphela ukuba bekukho imveliso ephindiweyo okusetyenziswa entlango. Kwaye entlango sifumana ukuba i-cactus kunye neentyatyambo. Kwaye ekhaya phaya okanye ikhaya esiliqeshileyo udade uLasini, ndicinga ebelapha ngale ntsasa ndimbonile, unendawo yeentyatyambo ngaphandle kwendlu waye umhlaba othile, yonke into phaya yintlabathi. Ke unomhlaba othile kwindawo enkulu yeentyatyambo kwicala ngalinye lendlu edityaniswe kwenye. Qho kusasa kufanele ndivuke ndinkcenkceshele ezo ntyatyambo. Ukuba ndizinkcenkceshelanga ziya kufa, kwaye ziya emva koko kwakhona ufanele ndifumane isitshizi ndizitshize ugxotha iintwala kuzo, iintsholongwane ziya kuzitya. Emva koko ugqitha nje kancinci koko amashumi amathathu eenyawo ukusuka apho kukho iintyatyambo ezikhulayo, kwaye phandle entlango ziyakhula, kwaye ungomba amashumi amabini eenyawo ukuhla iyakuba njengefatyi yerhuluwa. Akukho nto ehlabathini kuphela nje luthuli, kwaye akukho manzi kwaphela. Ngubani ozitshizayo? Yabona, ezi zityalwe kwibhedi yeentyatyambo ukuba usilele ukuzitshiza nokuzinkcenkceshela. Ii-termites okanye iirhorho, iintwala ziya kuzitya, kodwa iintwala azinakuchukumisa eziya phaya entlango. Azitefiswa nokutefiswa zinkcenkceshelwe yonke imihla. Uyimveliso kamdali, lena ngumxube wemveliso ephindiweyo. Kwaye ndiyacinga namhlanje isizathu ubuKristu bube yiyo ebantwini, imotyisi, kungokuba sinegquba lemveliso ephindiweyo, hayi amaKristu oqobo. Igquba elifanele liseketiswe, litshizwe, kwaye indlela yokuba bahlale ebandleni. Ndingafane ndicinge elona bandla lokuqala, into ababeyiyo, kwaye ndilithelekise nale mveliso iphindiweyo namhlanje. Lena iyakuba yeyexabiso eliphantsi imveliso kuleyo ibandla lokuqala laliyiyo, lamakholwa anqwabalala akholelwa kuThixo kunye nomoya oyingcwele. Wawungenako ukuwafekethisa wona, kwakungafuneki uwambambazele wona, uwaxelele ukuba uyakuwangenisa kule, kwaye ukuba adiniwe kuleya baya kwenye, kwaye uyakuwenza idikoni ukuba aze ngapha aze ashiye lena ingenye. Lowo ngumxube wemveliso ephindiweyo. Bendicinga ngomzobo wokuqala kaMichelangelo Diacolo ngowe isidlo sokugqibela. Ndicinga wawuzoba. Ingaba niyaqonda into eyokuxabisa yona la mfanekiso wokuqala? Iyakuba ngangabalekiyo amawaka edola, awunakuze uchukumise lowa wokuqala, ngokuba ungaphaya kwexabiso, yenziwe yanexabiso elikhulu. Kodwa ungawuthenga owemveliso ephindiweyo ngexabiso eliphantsi malunga needola ezimbini. Yiyo loo nto abantu namhlanje bengakuqondi ubungqwabalala bawenene amakholwa oqobo. Baba zimotyisi. Yazi ihlabathi lingena kumgcobhozo de ngathuba lithile ethubeni kufuneke ube nemotyisi ukulolula. Kuthabatha umntu oza embonisweni engowahlukileyo kancinci, kwaye uyimotyisi kweso sizukulwana. Bendicinga ngenye imini, ngubani onakho? Ngubani namhlanje ongeyomotyisi? Uyimotyisi yomntu othile. Ndiyakholwa ihlabathi ngokugqibeleleyo liyaphambana. Ingaba uyazi ukuba lixesha apho abantu bangena kukwahlula phakathi kokulungileyo nokungalunganga, okanye inyani okanye imposiso? Ubusazi abezopolitiko abanakugweba okulungileyo nokungalunganga. Uyababona bethe cwaka olu voto lokubuyisela iBhayibhile ebandleni, okanye iBhayibhile ibuyele esikolweni. Abazi yeyiphi indlela ezopolitiko ziya kubhudlela ngaphi na. Cinga ngayo, andazi ukuba kunjani eIndiana ngoku, kodwa kwesizwana saseArizona kuchasene nomthetho wokufunda iBhayibhile esikolweni. Ndiyacinga yinto enye eIndiana phantse yonke United States, ngokuba uthile umfazi ongakholwayo waguqula inkqubo yonke. Wayekhumbula kuchasene nomthetho ukufunda iBhayibhile kwizikolo zethu zikawonkewonke, kodwa irhafu yamakholwa ichasa ukungakholwa ukuba kufundiswe esikolweni. Ezopolitiki, sidinga omnye uAbraham Lincoln, sidinga omnye uPatrick Henry, sidinga uMerika onokuma engakhathalelanga uba ezopolitiko ziniphi, achaze okulungileyo kulungile nokungalunganga akulunganga. Benisazi abashumayeli namhlanje abanakugweba okuphi okulungileyo, ilizwi likaThixo okanye icawe yobuhlelo. Abazi yeyiphi indlela amabayithatha, abanakugweba phakathi okulungileyo nokungalunganga. Ndiyazi iBhayibhile iyakutsho, kodwa icawe yethu ithi. Ndiyabona abantu abanakho ukugweba okulungileyo nokungalunganga, kwaye yonke into echasene neBhayibhile ayilunganga. ilizwi likaThixo lilungile kwaye lonke ilizwi lomntu libubuxoki oko kuchasene nalo. Kwaye ukuzama ukuma ngoku phezu kwexesha elinjengeliya nokumela okulungileyo uba yimotyisi. Masibize izimilo ezimbalwa. Ndingacinga ngomprofeti uNowa kulaa mhla mkhulu awaphila kuwo. Esasigaba sikhulu sobunzululwazi apho bakha ii-pyramids nemifanekiso exhonxiweyo apho babenokubonakalisa ukuba kwakungekho manzi esibhakabhakeni ngophando lobunzululwazi. Naku kusiza le ndoda indala phandle phaya kwaye yathi kuza imvula iphuma ezulwini. UNowa wayeyimotyisi kwesasizukulwana, waba yimotyisi. Masicinge ngoMoses. UMoses xa wehla waya kuFaro njengoko besithetha ngale ntsasa, kwaye uMoses esihla esiya kuFaro esithi, "Inkosi indithumile ukuba ndikhuphe la makhoboka enentonga esandleni sakhe emelele nomkhosi omkhulu owathi woyisa ihlabathi lonke, uFaro kubo bonke ubuncuba buchopho bobunzululwazi bakhe." Wacinga uMoses wayeyimotyisi, kwaye wayeyimotyisi kubo. Ndingacinga ngomprofeti uEliya kumhla wakhe omkhulu xa esodlula isiqhelo isigaba sefashoni, xa uAhabi noJezebele balawula ihlabathi njengoko lalinjalo kuloo mihla, kwaye zonke iifashoni nezinto awathi wafuna ukuzinxiba uJezebele nendlela awabenza ngayo bonke abafazi banxibe njengaye nokuziqaba kwakhe nokuqhubekeka iifashoni zakhe indlela awazihombisa ngayo, kwaye xa othile omdala ongaqhelekanga njengoEliya waza emboniselweni waza wamelana nesizwe sonke, uAhabi wayeyimotyisi. Injalo uAmos umprofeti xa weza eSamari ngemihla eyathi iSamari yaba nje ngeHollywood namhlanje, abafazi esitratweni benxibe kwaye noqeqezo ekuhleni indlela abaqhubeka ngayo bahlala phaya bevumela amadoda iphantsi yaluqeqezo lwasesidlangalaleni namhlanje kanye phambi kwakho. Ngaya kwindawo ethile ngobunye ubusuku ukuya kufumana into yokutya, kwaye amakhwenkwe namantombazana nana amancinci phezulu phaya egonene ephuzana ngohlobo endingalwaziyo. Kwaye uyazi dade wam omncinci ukuba oko kusondele ekukrexezeni. Xa indoda ikuphuza isondele ekukrexezeni nawe, ungaze umvumele akuphuze ude ube utshatile, kuba amadlala macala ewendodana nawebhinqa amadlala asemilebeni. Uyayiqonda? Kwaye xa amadlala endodana nawebhinqa ehlangana nokuba kuphina ngokusondeleyo ukrexezile, kwaye akufanelekanga uvumele inkwenkwe ikuphuze side esasigqubuthelo siphakanyiswe ebusweni bakho kwaye ube ungumfazi wayo. Sukuyenza loo nto, kukukrexeza, kukugxubanisa amadlala endodana nawebhinqa. Kutheni indoda ingaphuzi indoda, umfazi engaphuzi umfazi emilebeni? Ngokuba akuphambanisi amadlala. Abantwana bazalwa ngokuphambanisa amadlala. Ke iphantse ibe lukrekrezo wasesidlangalaleni kwakhona ndaweni zonke. Jonga emibonisweni naphi apho ujonga khona ukuvuza izincwe nokuqhubekeka. Akumangalisi ukuhla kwezimilo kubheka phezulu. Bangayenza njani loo nto nokuzikhuthaza ngokuphuza ekuphuzeni abo bafazi emlonyeni besazi ukuba oko lukrekrezo? UThixo akasokuze akuxolele ude uguquke. Kwaye ngoku xa enyuka lo mprofeti mkhulu uAmos waziwa njengowabancinci abaprofeti ngokuba akuzange kubekho okuninzi okubhalwe ngaye, kodwa wayenelizwi lenkosi kwaye wakhangela phezu kwesasixeko konke kunikelwe kwiindawo zokuphumla, amadoda ehleli beneengalo zawo zigone abafazi nabafazi eneengalo zabo zigone amadoda nje eyanamhlanje iHollywood. Kwaye wajikeleza esihla ngesixeko wathi, "Niya kuguquka okanye nitshabalale." Wayeyimotyisi. wayephantse waziveza njengophambeneyo kubo. UYohane umbhaptisi xa weza emboniselweni kwabeenkolo zobuhlelo zaloo mhla wayeyimotyisi. Wayenethuba lokuba ngumbingeleli ukulandela ekhondweni likayise, kodwa wala ukuyenza loo nto ngokuba uThixo wamgcina ngaphandle kwezomvumo nkolo namahlelo. Ngokuba umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu, wayefanele avakalise ukuza kukaMesiya. Kwaye xa wayengenanto yakwenza nabafarasi nabasadusi okanye nantoni eyayiyo, zange afune nelinye iqela labo. Wathi, ningaqalisi ukuthi sino-Abraham ubawo wethu, kuba ndiyatsho ukuba uThixo unako kulamatye ukumvelisela abantwana u-Abraham. Kwihlabathi lenkolo lemihla yakhe yena wayeyimotyisi. Injalo xa uYesu weza emboniselweni kubantu benkolo bemihla yakhe, naye waba yimotyisi, ngokuba bathi ungumSamariya ushiywa ingqondo yakho, uyindoda ekuphambeneyo. Ngamanye amazwi, igeza wayekoko ebantwini, iNkosi nomsindisi wakho. Akumangalisi uPaulus eqeqeshwe nguGamaliyeli ukuba abe ngumbingeleli, ithuba lokuba ngenye imini abe ngumbingeleli omkhulu. Kwaye endleleni yakhe esihla esiya eDamasko wabethwa wawiswa kukukhanya okungaphezu kwendalo, waze wajonga phezulu ekubeni engumJuda. Kwaye sazi ukuba lantsika yomlilo yiyo eyakhokelela abantu bakowabo. Wathi, Nkosi, ungubani? Yaza yathi, ndinguYesu. Kwaye xa wancama imfundo yakhe, wancama yonke imfundo yakhe yakwalizwi awayeqeqeshwe kuyo ezikolweni, waba ngumntu nje umshumayeli westrato, waba imotyisi. Wathi, ndiye ndaba sisidenge. Kwaye abantu bacinga wayephambene ephumile kuye. Waxela uFesto, andiphambenanga. Wayesazi nje iNkosi. Kodwa ukwazi iNkosi kwiqela lenkolo, ndiyathemba aniyiphosi. Ukwazi uYesu kulo mhla phakathi kweqela lenkolo, uya kuba yimotyisi ayikaguquki. Ndingahlala ixesha elide koko, kodwa ndifuna ukukhawulezisa ukwenzela umgca wokuthandazela. UMartin Luther, laa mpristu womJamani omncinci owathatha umthendeleko ngenye imini, wawulahla phantsi kwizinyathelo wathi, lona asingowomzimba kaYesu Kristu, esi sisonka nje kuphela esenziwe emva phaya. Kwaye wakwazisa ukuba amalungisa aya kuphila ngokholo. Wayeyimotyisi kwicawa yobuKatolika. Babenako ukumgwinta ngenxa yaloo nto, kodwa wayeyimotyisi, basuke bamyeka nje. Kodwa waba yimotyisi kwesa sizukulwana. UJohn Wesley, ngemihla emikhulu yokungabi nazimilo eNgilane, xa ukuba imvuselelo yobuwisile yayingafikanga embonisweni, ihlabathi lonke lalonakele ukungabi nazimilo ndaweni zonke, kwaye icawe yobuthethi yayimke kakhulu de akwabakho mvuselelo okunjeya ukucinga ngokobuCalvin. Kwaye uJohn Wesley weza embonisweni kunye nelizwi lomngcwaliseko ukucoca kungabi nazimilo, waba yimotyisi ukucaphula umnu Wesley kanye kwincwadi yakhe. Wayesihla ngendlela, kwaye enye indoda yecawe yaseNgilane bonke babecinga wayephambene. Ke wema endleleni, umnu Wesley wayeyindodana encinananana. Lo mfomkhulu wayecinga uza kumkhahlela nje phansi. Ke wema endleleni, umnu Wesley wenyuka wathi, uxolo mhlekazi, khawukhwelele ecaleni, ndinxamile. Waza umthethi wathi kuye, andisikhweleleli isidenge. Umnu Wesley wathoba umnqwazi wakhe wagqithela ecaleni wathi, ndisoloko ndisenza. Ke uyabona, yayinguye owayeyimotyisi, omnye wayengokaKristu, ongomnye wayengowecawa. Ke uyimotyisi yomnye umntu okwangoku. Xa abakwamoya beza emboniswini kumashumi amahlanu eminyaka yagqithayo bathi aba bantu baphambene babezimmotyisi injalo loo nto ngokuba bushwaya konke okwakonakala okwakukuzigaba zebandla ngela xesha xa beza emboniswini kodwa yintoni abakwamoya abayenzayo babuyela kanye emva kumhlanzo ababephuma kuwo kanye emva kukonakala kobuhlelo
It's time for another nut. Yes.
Niyazi intoni? Liqhayasha lenye imotyisi. Ewe. Liqhayasha lenye injalo londo.
Notice a nut.
Qaphela imotyisi. Phambi kokuba kubekho imotyisi, kubakho ibholithi eyanele kulomotyisi.
And that nut
Kwaye la motyisi iqoqelwe kula bholithi ukuba kunjalo ayilungelela nani. Qaphela. Bonke ababeqoqelwe ngemihla kaNowa baqoqelwa kumyalezo wevangeli. UNowa imotyisi wabatsalela emkhombeni. Kuxhomekeke ekubeni yintoni amaqoqo akho uqoqelwe entwenini ukuba uqoqelwe ehlabathini bayakukutsala ukuba uqoqelwe elizwini liyakukutsala kuxhomekeke kokuphi oqoqelwe kuko yeyiphi imotyisi oya kuyilandela kodwa uNowa ekubeni eyimotyisi nelizwi likaThixo imotyisi kwisigaba sobunzululwazi nakwisigaba senkolo awayephila kuso wabatsala abo babenokusindiswa ukubangenisa emkhombeni amen abo babenyuliwe ngenxa elingaphambili ibholithi eyayenziwe ngaphambi kwemotyisi ibholithi kufuneka iqoqelelwe emotyisini ke usathana unebholithi nemotyisi naye ibholithi nemotyisi zezikumkani zeli hlabathi ufaro wayeyimotyisi nje kuNowa okanye kuMoses njengoMoses wayenjalo kuFaro ufaro kunye nawo onke amaqhinga akhe obunzululwazi wasitsalela kuye isizwe sakhe uNowa ekubeni eyimotyisi kaThixo walitsalela ibandla kwilizwe lesithembiso kuxhomekeke uqoqelwe kweyiphi indlela walitsalela ibandla ngaphandle kweyiphutha njengokuba uNowa walitsalela ngaphandle kwehlabathi ibandla walisa emkhombeni uMoses watsala ibandla walikhupha eyiphutha ukulisa kumhlaba kaThixo wesithembiso watsho uYesu ngoku lumkani kuba ezi motyisi nebholithi zifana kakhulu qaphelani nje iqoqo uMateyu 24:24 wathi iliya kuphantse ilahlekise nabonyuliweyo ngoku uMelika kunye nehlabathi lonke lobuhlelo lidinga imotyisi umwisile umbhaptisi umrhabe bonke bathe saa kuleya kwaye bonke besilwa kwaye emva kwako konke baqoqelwe bonke kwibholithi enye ke uThixo ubanike ibholithi kwaye wabathumela imotyisi iqumrhu leecawe zehlabathi liya kuzitsala zihlangane injalo loo nto ngenene iya kuyenza iya kuzitsala zihlangane ibhunga lehlabathi Niyazi, inayo, apha kungekudala, akunabakho nto enokwenzeka, unobangela, ngaphandle kwesizathu. Abafazi bafuna ukuzihluba impahla zabo. Bafuna ukunxiba ezimfutshane. Bafuna ukuba ngabecawa futhi. Bafuna ukunxiba zonke ezi kinis, okanye nantoni na ozibiza ngayo izinto. Bafuna ukuyenza loo nto, kwaye basafuna ukuba ngabecawa. Bafuna ukukhwaza, bangxole, baze badanise. Banqule olo lunqulo ngoku ukuba bendinexesha bendiya kuyibonakalisa loo nto kuwe olo lunqulo lomtyholi ukudanisa ngolwahlobo nokwenza ezo zinto ndingabonakalisa oko kuwe kwimihlaba yabahedeni babefuna ukunqula kwaye bagcine ubungqina babo baze futhi bahlale ebandleni ke uThixo wabanika imotyisi ezimbini okanye ntathu zazo enye ebizwa ngoElvis Presley enye uPat Boone noAnnie Ford bangacula amacula nento yonke engenye baze futhi babange ukuba ngamaKristu yimotyisi ayiqoqelwanga elizwini injalo ngoku benithe ndiza kugqiba kwesiqingatha seyure kwaye iphelile kodwa phulaphulani ihlabathi lifuna imotyisi usathana wenza ukuba bayifumane sele beqoqelwe yona kodwa ngeli xa ihlabathi liqoqelwa imotyisi kukho abantu ababizwa umtshakazi bayaqoqwa nabo njengokuqinisekileyo njengokuba ndimi apha uthixo uya kubathumelela imotyisi eya kutsala ikhuphe umtshakazi kule mbutumbutu imse ebukhoneni bukathixo iya kuba eqoqwe ngelizwi imotyisi umgxeki kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo wathi kum ezantsi ethusana wathi uyazi abanye abantu bakwenza imotyisi kwaye abanye bakwenza uthixo ndathi ke oko kuyahambelana ngahlobo luthile ndiyazi uzama ukundigxeka yabona wathi abantu bacinga unguthixo ndathi ke nje ndiyazi abantu zange bayenze loo nto kodwa ndandiyazi ukuba akayiqondanga ngokuba waye kwelinye icala lofele yabona ke ndandiyazi wayengayiqondanga yona ke ndathi oko akukudanga kakhulu elizwini likathixo akunjalo yabona masimenze nje azi ukuba sasingalahlekanga siyazi apho sasimi khona siyazi luhlobo olunjani lweeseyile esasilubekile kunye nohlobo lomoya olwaluyibhudla sazile ukuba iqoqo lethu laliyintoni nokuba yayiyintoni imotyisi yethu kwaye siyazi indlela esimi ngayo ndathi oko akuchasenanga nelizwi likathixo kakhulu akunjalo ndathi khumbula xa uthixo wayethumela umoses ezantsi kubantwana bakaisrayeli uthixo wamenza umoses uthixo njalo loo nto waza wamenza ngokunjalo uAaron umntakwabo umprofeti injalo loo nto bonke abaprofeti watsho uyesu babengothixo abantu injalo loo nto uthixo ubhekiselele kuyo ngalaa ndlela phulaphula ilizwi esilishumayelayo nelizwi endilithethileyo ngale ntsasa uthixo ezimele emva kofele ufele lwesikhumba uthixo ezimele emva kofele lomntu yabona yiloo nto awayenzayo xa uthixo wabonakaliswayo ehlabathini wayezimele emva kokhuselo emva kofele lomntu obizwa ngoyesu wayekhusiwe kwaye ezimele emva kwefele lomntu obizwa ngomoses kwaye babenguthixo hayi othixo kodwa babenguthixo uthixo omnye oguqula nje isigqubuthelo sakhe esenza kwa into enye xesha ngalinye esazisa eli lizwi yabona uthixo wayenza ngalaa ndlela uyazi ukuba umntu kufanele abone into ethile ikhona kumntu ngamnye wethu ozalelwe kweli hlabathi njengokuba bendixela ngale ntsasa akukho mntu wayenokulandela umoses phaya uthixo akazange wasebenza ngababini usebenza ngaye abemnye maxa onke akukho namnye wayenokulinganisa umoses yayikukufa ukufa ngokwasenyameni ukuzama ukulinganisa yena ukuya kulantsika yomlilo kunye naye ke abantu abenziwanga bonke akuzalwanga ngalaa ndlela ukugqobhozela kokuya kungaphezu kwendanga kodwa uthixo ubeka abanye emhlabeni ukummela yena njengonozakuzaku osuka kuye kwaye laa nozakuzaku umiselwe nguthixo ukuya kokukhulu okungaziwayo okungaphezu kwendanga acalule azise izinto ingqondo yemvelo engenakuzibona izisa imfihlelo kathixo ichaze kwantlandlolo izinto ezikhoyo nezinto ezazikho nezinto eziya kubakho yintoni uthixo uthixo emva kofele ufele lomntu leyo yinyaniso ngqo uSam Connolly uhlala ethusana uza apha kube kanye iminyaka emininzi egqithileyo kunye nomnu uKid kwaye waphiliswa ene-alsa iminyaka emininzi Xa ndaphumayo kukwindla odlulileyo, uSam waye nelitye eyathi ingcaphephe phaya eTucson yalixilonga, lalingangebhastile ubukhulu. Umzawane uSam Connolly, abaninzi benu apha bayamazi, usuka eOhio, kwaye waya kugqirha waze wathi, Sam, zilungiselele kule veki izayo, ndiza kulikhupha ela litye, iqela lentsuku emva koko. Wathi, ndingaligqithisa ilitye gqirha. Wathi, akukwazeki, ilitye likhulu kakhulu. Ke wamngenisa emotweni, wamgodusa. Waze watsala umnxeba. Wathi, ndifuna uze ngapha undithandazele, mzalwana uBrenham. Kutheni endibizele laa nto? Ndaza ndaqalisa ukumthandazela. Ndathi, Sam, ngu-etsho inkosi. Ilitye liya kuzigqithela ngokunokwalo. Kwaye kwintsasa elandelayo walithatha ilitye walisa kugqirha. Waze wathi, ugqirha wathi, umnu Connolly, andiyiqondi ukuba yenzeke njani. Waza yena wathi, ndilikholwa elikholelwa kuThixo, kwaye uThixo undigqithisele ilitye, walisusa kum. Indoda kwakunzima ukuyikholwa, ugqirha, nje okungekho ngaphezulu kwanokukholelwa kolwadumbo lukhulu lushiya icala lomfazi wam, niyazi malunga nalo, yabona? Ke wathi, malunga neenyanga ezintandathu kamva, oko kumalunga nesithathu, malunga neeveki ezimbini ezigqithileyo, okanye iveki ezintathu ezigqithileyo, uSam Connolly wayecinezelwe phantsi yimeko embi yentliziyo. Kwaye andilazi igama isifo sentliziyo, okanye uhlobo oluthiye lokuxinana kwentliziyo, okanye nantoni na eyiyo. Iyingozi kakhulu, ayisokuze akunakugqitha kuyo, batsho. Uhlaselo lwentliziyo, kwaye intliziyo yakhe yavaleka. Kwaye amalungu akhe adumba, de amaqatha akhe amakhulu kunomlenze wakhe, phezulu apha ekujikelezeni isinqa. Ke bamthatha bamsa kugqirha. Ugqirha wathi, mgoduseni ngoxolo, okanye nimse esibhedlela. USam wathi, andifuni kuya esibhedlela. Wathi, mgoduseni nimbeke ebhedini, kwaye ungashukumisi intloko isandla okanye unyawo iinyanga ezintandathu. Wathi, ungafa nangawuphi umzuzu. Kwaye umzalwana uNorman watsala umnxeba, saze saya ngaphaya ngobabusuku ukuya kubona umzalwana uSam. Kwaye xa samthandazelayo, yaza inkosi yathetha. Kwaza kwintsasa elandelayo, uSam wehla waya e-ofisini kagqirha, enesikhinda sinyusiwe. Wema phambi kogqirha wathi, ndijonge gqirha. Waza ugqirha wamfaka phantsi kwesixilongi intliziyo, waze wathi, andiyiqondi le nto. Wathi, buyela emsebenzini. Wathi, ungoweyiphi icawa? Wathi, andingowayo nenye. Wathi, akuna kuba kumKristu ngaphandle kokuba ungowamahlelo, kufanele ube njalo. Yabona, kuphela oko oogqirha abakwaziyo. USam wayeyimotyisi kuye, kwaye wayeyimotyisi kuSam ngokubuza umbuzo onjalo. Emva koko kwenzeka ntoni? USam weza ngapha waze wathi, ndithini nakubani ondixelela ezo zinto, mzalwane uBrenham? Baxelele ukuba ungoweli lodwa nekuphela kwalo ibanga, akulijoyini lona asilohlelo, uyazalelwa kulo. Nenekazi elincinci malunga neenyanga ezintandathu ezigqithileyo loyame esifubeni sikadade uNorman yalilibala igama lalo, omhle kakhulu umfazi omncinci malunga namashumi amathathu iminyaka obudala. Lona nendoda yalo babohlukene kwaye laba nomhlaza wegazi. Kwaye lalikwenjalo imeko ukuba lingakwazi kuhamba. Yaza ekugqibeleni yabambi kakhulu, bade oogqirha bamlalisa ebhedini, kwaye oogqirha bamtyelela de ixesha lafika. Bamnika kude kube ngolwesithathu olandelayo, uya kube efile ngolwesithathu. Waza unkosikazi Norman wamohlisa ebhedini ngandlela ithile, wamzisa ngapha, kwaye kwafanela umbambe esitulweni. Kwaye njengoko into encinci ihleli phaya igeqezela emva naphambili, engwevu kangangoko enako etyheli esikhumbeni ngenxa yomhlaza, umhlaza wegazi. Ndathi, kulungile, ndingakuthandazela dade. Kwaye yena ezama ukuthetha neenyembezi emehlweni akhe, wathi, ndathi ungumKristu wathi ndingumwisile ndathi ndibuzile ukuba ungumKristu waza wathi uthetha ukuba ngowecawe yobuKristu ndathi hayi mama uthetha ukuba uzelwe ngomoya kaThixo na kwaye uyithanda inkosi uYesu wathi kulungile bendisoloko ndingowecawa ndathi ukuba uThixo uya kukwenza uphile ungandithembisa ukuba uya kubuyela kum undivumele ndikubonise indlela yenkosi ngokucace kakhulu wathi ndiyamthembisa uThixo nantoni na ukuba angasindisa ubomi bam ndiya kumkhonza yena nje emva koko umbono weza wathi itsho inkosi sukulungiselele khazula izinto zakho zokufa kwakho usuku emva kwengomso oko kwakungomvulo kwaye kwakufanele afe ngolwesithathu akuzukufa kwicawe edlulileyo iveke ukusuka kule cawe ndahlala naye egumbini waba nobunzima obungamashumi amathathu anento obunzima ugqirha wathi akukho nantwana ebonakalisa umhlaza wegazi efumanekayo naphi na kwaye wayefuna ukwazi ndaze ndamthumela ezantsi ukuba abhaptizelwe egameni likaYesu Kristu kumngxuma wokunkcenkceshela ngendlela yenkosi ingaba yimotyisi kodwa ukuba ndiyakuphakanyisa ndiyakutsalela bonke abantu kum ndityelele phezulu inkwenkwe ebiqhele ukwenza iideyibhu apha uLeo Messia unesikhoji kwaye bendithandazela abantu abathile ndathandazela enenikazi elincinci egama lingulokha ndiyakholwa lilo kwaye waba notyando lomhlaza kangangeshumi elinesine lezihlandlo kwaye oogqirha bemncamela ekufeni waza wathandazelwa kwaye waxelelwa ukuba akasayi kufa koko uya kuphila kwaye akukho nentwana ebonakalayo yayo naphi na kwaye ngenxa yoko amashumi amabini anesibhozo osapho lwakhe ayeme phaya asindiswa aza azaliswa ngumoya oyingcwele ingaba yimotyisi kodwa itsalela bonke abantu kuye abaya kuza iqoqelwe kunye nelizwi uyabona ndithetha ntoni ndifumene ileta efikileyo usuku phambi kwezolo ilele kanye emva phaya kwifayile ngokwindla odlulileyo ngelixa sikuhambo lokuzindela okanye intwasahlobo edlulileyo bekungunyaka ogqithileyo inkwenkwe yendiya ebizwa ngo-Oscar esizingelanayo kwindlela ephezulu ngasentla phaya kulapho ingelosi yenkosi ndimixelele ukunqumla apha iyakuzisa laa mbabala nelabhere limibala isiliva nonke kuni niyayikhumbula yaza laa nkwenkwe qanda yayo yaya yona ententeni ngentwasahlobo edlulileyo kwaye xa ubhad wandicela ukuba ndicele intsikelelo wakhulula iigloves zakhe wayephalisa wazifaka iigloves kwaye wayelungele ukumka wayengumkatolika wayengenanto yakwenza nawo ngokwindla odlulileyo xa wayenakho eme ecaleni lam xa unina wayesemva phaya esifa luhlaselo lwentliziyo wathi akunakubuya uze kumthandazela ndabuya kweli nqugwala lamandiya phaya kwaye phaya bonke behlanganisene ecaleni likanini yena esifa engenakho nokuthetha igama lesiNgesi waze umoya oyingcwele wehla waxelela unina esebenzisa itoliki intombi yakhe into eyenzekileyo eyayiyo wade wabiza negama lakhe wamxela ukuba wayeyintoni nohlanga wayephuma kulo nendlela oku okuya kwenzeka ngayo kwaye unina waphila ngesiquphe kwaza ngentsasa elandelayo xa ndabuyela ukuya kubabona njengoko ndandiphalisa ndiphuma ndihamba amashumi amane eemayile ukuya kufuna iigusha nabaya babehleli phaya waye konke ekhwela ihashe ukubuyela emva ukuya kwaneka inyama yenyamakazi ndaze ndathi ubusuku obugqithileyo xa ndandithandaza ndathi bawo wethu wasezulwini ndathi Louis be ibingumthandazo wobukatolika nonke naqalisa kwaze emva koko kakade ndanishiya ndathi ngoku ndiza kubulela nje uThixo asitsho imithandazo siyathandaza wathi asisengomakatolika wathi sikholwa njengokuba ukholwa sifuna usithathe sonke usibhaptize ngendlela obhaptiza ngayo sifuna umoya oyingcwele endleleni ebuyayo inkwenkwe yayilahlekwele ngamahashe ayo iinyanga phambi koko ingawafumani Kwaye umkhokheli emngxolisa wathi Oscar wazingcono kunokushiya amahashe ngolwa hlobo phaya. Amabhere, amanintsi amabhere, ziyakuwatya ziwagqibe wona amahashe ngeli xesha. Waza waqhubeka emi ecaleni lam. Wathi ngobunye ubusuku, wathi mna ndibuza into kuwe. Ndathi, ewe. Wathi, kalwane uBrenham, thandaza uThixo. UThixo andibuyisele amahashe am. Ndathi, uBud uthe amabhere awatyile. Wathi, zalwane uBrenham, cela uThixo. UThixo abuyisele uOscar amahashe akhe. Ndathi, uyayikholelwa loo nto Oscar? Wathi, ndiyakholwa. UThixo uphilise umama wam. UThixo makaxelele wena apho ibhere belikhona, apho inyamakazi ikhona. La Thixo, owaziyo apho inyamakazi ikhoyo, uyazi apho amahashe am akhoyo. Yabona? Kunyaka ogqithileyo, heli xa ndimi emva phaya kunye noFred Sotman olapha ngobu busuku, uBilly Paul, unyana wam, umoya oyingcwele wehla. Ngathi, Oscar, uya kuwafumana amahashe akho, aya kuba emi ekhephini. Apho kwakulele ileta ebhalelwe mna kwiveki epheleleyo kwaye ndayifumana ngolwesihlanu ifike apha ilele kanye phaya kwifayile ngoku.
Brother Branham, Oscar, fine ponies, standing in snow.
Zalwana uBranham, uOscar uwafumene amahashe akhe emi ekhephini. Indlela aphile ngayo akukho mntu waziyo. Phaya inkwenkwe ngeli xesha lonyaka uJuni kukho ikhephu elininzi phaya lingamashumi amabini okanye amashumi amathathu eenyawo lekhephu liwarhangqile. Ahlala njani phaya ubusika bonke kulo mwonyo? UOscar abe nokufika kuwo ngezihlangu zekhephu kodwa kakade akanakufaka izihlangu zekhephu emahashini. Kodwa wawafumana ngokwelizwi lenkosi. Ingavakala njengemotyisi, ikholelwe nje kube kanye. Kuxhomekeke ukuba anjani amaqoqo akho. Ngoku ayisayi kuqoqeka kunye nehlelo, iyakuqoqeka kuphela kunye nelizwi. Kodwa kukho abantu abathile ehlabathini abakholelwa ela lizwi. Iyakuthabatha imotyisi ukwambesa la mtshakazi aphume apho uqoqile, kuba umtshakazi kunye nomyeni banye. Kwaye noThixo mnye nelizwi linguThixo. Kuya kufanela ukuba iqoqwe kunye nelizwi. Kwaye iyakutsala umtshakazi aphume kula mahlelo. Ehe, wayefuna ukundigxeka. Uyazi, indikhumbuza ukuthetha amalunga ngale ntsasa. UThixo ezifihlile emva kwemfele. Ufele lo mntu. Ibalana elincinci, emva koko ndiyavala. Uxolo ngokuba ndinigcine apha malunga namashumi amane anesihlanu emizuzu ngoku. Kukho ikhaya, ikhaya lobuKristu. Kwaye kwakukho, ndakubalisa oku kulo mgxeki. Kwaye kweli khaya kwakukho, babekholelwa kuThixo, babenenkwenkwe encinci phaya, kodwa yayisoyika nyhani kwisichotho. Ukubaneka, oh, wayesoyika ngenene. Ebeya kubalekela phantsi kwetafile nakuba kuphi na xa kwakubaneka. Ke ngobunye ubusuku, kweza isivunguvungu esikhulu phandle efama, alapho babehlala khona. Kwaye imithi ibhudla, nemibane ibaneka, kusiba sebusuku kakhulu. Unina wathi kuJunia, wathi, ngoku Junior, yiya kwigumbi eliphezulu uye kulala. Wathi, ngoku sukoyika, nyukela phezulu phaya. Ke uJunior umncinci enxibe iipijama zakhe, wenyuka ngemigangatho ejonge ngasemva ebulila. Wanqenqa ezama ukozela, wagquma intloko yakhe. Akazange ozele, la mbane udanyaza ecaleni kwefestile. Ke wathi, oh mama, he. Wathi, nyuka uze apha ulale nam. Kulungile wathi, Junior, akukho nto iza kukukhathaza. La mbane awunakukwenzakalisa. Wathi, kodwa mama, nyukela apha ulale nam. Ke unina, wenyuka ngemigangatho, walala enqamleze ibhedi kunye noJunior wakhe. Waze wathi, Junior, nyana wam omncinci, mama ufuna ukuxelela into ethile. Wathi, Junior, silusapho olungamaKristu. Sikholelwa kuThixo. Kwaye sikholelwa ukuba uThixo uyasikhusela kwizichotho. Siyayikholelwa loo nto. Kwaye siyakholelwa ukuba uThixo uyabakhathalela abakhe. Waze wathi, ndifuna wena ukukholelwe oko, Junior. Okokuba ungoyiki. UThixo unathi kwaye uyakusikhusela. UJunior wanyusa impumlo kambalwa wathi, mama, ndiyakukholelwa oko nam. Wathi, kodwa qala mbane usondele kakhulu efestileni. Ndithanda ukumva ngemvakalelo uThixo onofele kuye. Ke, ndicinga ukuba sonke ubuninzi bethu njengabantu abadala sicinga loo nto inye. UThixo onofele kuye. UThixo onofele kuye. Ingavakala njengemotyisi ehlabathini, kodwa itsalela bonke abantu kuye. Masithandazeni.
Heavenly Father,
bawo wasezulwini, njengamabalana amancinci amava, kwaye ngamanye amaxesha enzekela isizathu, kwaye wona nangona engqwabalala ngendlela angayo, kodwa siyawaqonda ngolwimi awenzeka ngalo. Ke siyakubulela wena ngobu busuku, Nkosi, okokuba uThixo angazenzela indlu ngaphakathi kuthi. Sinombulelo ekubeni kwabakho isingxengxezelo esenziwayo, igazi lomsulwa uYesu, owayekukuzalisekiseka kukaThixo, inzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba, okokuba wabubeka phantsi ubomi bakhe obubalulekileyo, abuthatyathwanga kuye, kodwa ngokuzithandela wabubeka phantsi, ukuze sibe nako ukumonwabela ekupheleleni kobukho bakhe eluzukweni lobuqhaqhawuli owayehlala kubo, ukuze imiphefumo yethu ibe nokungcwalisekiswa ngelaa gazi, ukuze umoya oyingcwele omkhulu ngokwakhe abe nokuhlala ngaphakathi kuthi, kwaye sibe ngabefundisi, abaprofeti nanjalo njalo ebantwini, kwabo Nkosi banesidingo, izipho zikaThixo. UThixo ngokwakhe ezibonakalisa, ekhazimlisa izipho ezikhulu zikaThixo ebukhoneni besi sigaba sanamhlanje, kwaye ukuvakalisa okungqwabalala Nkosi kokuba imotyisi. Kwaye siyazi ukuba kulo mhla okokuba ithabatha ixeshana xa ihlabathi lingena emgxobhozweni njengebandla linjalo namhlanje, nje ukuzibandakanya neecawa ezintsha namahlelo amatsha, indoda ezanelizwi ibalelwa ukuba yimotyisi, umntu ophambeneyo, njengaloo mpostile mkhulu uPawulos owayeqeqeshelwe ukuba sisifundiswa sakwalizwi, umpristi, kodwa noko watsho ukuba waba sisidenge ngenxa yozuko lukaThixo. Wancama imfundo yakhe ukuze abantu ababeno kuphulaphula kwalungiswe kakhulu amazwi akhe, kwaye wathi akazanga namazwi oyisa ngabulumko babantu ukuze ukholo lwabo lube kwezo zinto. Indlela ibandla eliguqukele koko namhlanje njengoko waprofetayo, emva kokumka kwam ziya kungena iingcuka zingawuchongi umhlambi. Kodwa wathi weza kubo emandleni nasekubonakalisweni kukamoya oyingcwele ukuze ukholo lwabo lube kuThixo. Bawo waba sisidenge ehlabathini ukuze azi uYesu. Ngoko sinjalo namhlanje Nkosi, kukho abantu abahleli apha ababalelwe njengabaphambeneyo ngokuba balungele ukuthemba uThixo ngempiliso yabo ngenxa yesiphelo sabo saphakade, bebeka isidima sabo esichengeni ekunquleni yena, bebulela yena, bebonga yena, benika inkululeko kumoya wabo ukuze banqule uThixo, babalelwa njengabaphambeneyo. Kodwa wena utshilo ukuba ubudenge bukaThixo, ukuba sizizidenge, babe namandla kwaye belumke kakhulu kunobulumko babantu, kuba umntu ngobulumko akamazanga uThixo, kodwa ngobudenge bentshumayelo kwamonelisa uThixo ukuba asindise abo babenokusindiseka. Siyathandaza Thixo okokuba umqambi omkhulu weli lizwi uyakuza ngobu busuku aphilise abagulayo, sindise abalahlekileyo. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Ndifanekisela noThixo ukuze ningaphixaniseki koko ndikuthethileyo namhlanje. UThixo uyidayimane enkulu kunaphakade, kwaye xa idayimani ikhutshwa kumatye aluhlaza aseAfrika, ngakhe ndaba semigodini ndababukela bona kwenkulu indlela abayenza ngayo lena baze bakhuphe iidayimani, indlela abayibetha ngayo, kwaye ezinkulu eziluhlaza iidayimani, ezimnyama iidayimani ziyavela. Ayibi nasithomo, isithomo esithile, ngamatye nje amakhulu, kwaye ngenene awanamlilo kuwo ngelaa xesha. Azidayimane nje ilitye, asisanqa empuluswa amaninzi awo. Kodwa le dayimane kufanele isikwe. Ngoku kuchasene nomthetho ukuba ube nayo ingasikwanga. Kufanele isikwe kuze emva koko kufuneke ube nereceipt yalapho ithenge khona. Kuba kukho izigidi zeedola kuzo. Kwaye ndifanisela uThixo kulaa dayimane. Ngoku idayimane isikwa ukuze ibonakalise oko kungaphakathi kuyo, umlilo okwidayimane. Kwaye kufanele isikwe ibe ngendlela encinci kakhulu, bonke ubume obuncinci, ubutsolo obuthathu. Kubekwe ubutsolo obuthathu kwidayimane, kwaye ukukhanya kubutsolo obuthathu buya kunika imibala esixhenxe. Yabona, yenza imibala yesixhenxe. Kwaye qaphela ngoku, uThixo wangqwelerhwa ngenxa yobugwenxa bethu, wakhandaniswa ngenxa yezikreqo zethu. Yabona, wasikwa, wakhandaniswa, la dayimane inkulu, ukuze kuye kubonakaliswe izipho ebandleni. Kwaye asikuko ukukhanya, ngokuba ukukhanya kufanele kubuyele emva xa ilanga licimile kuyo, ukuya apho isikwe khona. Kodwa isuntwana ngalinye eliphuma kokwakuxozo alitshatyalaliswa, libekelwa ukusetyenziswa. Amanintsi awo enziwa iinaliti zevictrola. Kwaye ezo naliti zikhupha ezixozwe kwidayimani, zikhupha umculo ogcinwe kumarekhodi. Kwaye ndiyathemba niyakubona endithetha kona. Ukuxozo okuphuma kuKristu, isipho esivela kuKristu, sibekwe eBhayibhileni, sithetha iimfihlelo ezifihliweyo zikaThixo kwikholwa. Uyazazi iimfihlelo zentliziyo, wazi wonke umntu. Niyayikholwa loo nto? Asiyi kuba idayimane ethi niyabona endikuko, koko iphuma kuko. Idayimane yidayimane ngokuba iyephuma kwidayimane. Kwaye yiloo ndlela izipho zikamoya zikuko emntwini, yinxalenye yalaa dayimane. Ithunyelwe kwaye ithotyiwe, yaziswa ukuba ibe sisipho, ukutolika, ukushumayela, ukufundisa. Kukho izipho ezintlanu zikamoya: abapostile, abaprofeti, abafundisi, abelusi, abavangeli. Kwaye zonke zezokusulungekisa umzimba kaKristu. Kwaye nje ngokuqinisekileyo njengokuba kukho abefundisi, abelusi, kufanele kubekho abaprofeti. Siyakwazi oko. Kwaye siyakholwa ukuba uThixo kufanele abonakaliswe kumhla wokugqibela phakathi kwabantu bakhe, kwimbewu ekhethiweyo ngokweBhayibhile, kwimo yomprofeti. Oko kuthe ngqo nelizwi. Hayi oko kuba umntu nguThixo, kodwa isipho nguThixo. Yabona? Kwaye leyo yinaliti. Ngoku incam ayinakudlala kakuhle ela rekhodi. Inaliti eqhelekileyo yokuthunga ayinakudlala kakuhle, kodwa idayimani yeyona ingcono. Ikhupha kakuhle inaliti yetsolo yedayimani. Wanga uThixo ngokuhlwanje irekhodi lobomi bakho, nantoni na engalunganga malunga nawe, nantoni na oyinqwenelayo kuThixo. Wanga umongameli omkhulu ophethe inaliti esandleni sakhe, wanga angayibeka phezu kobomi benu aze atyhile kuthi, oko nilapha ngenxa yakho enikufunayo. Ngoko siyakwazi ukuba ulapha. Bawo wasezulwini, ungayinikezela phambi kokuba ndiqale lo mgca wokuthandazela. Ndingajonganga ekwenzeni oku, kodwa wena ungayinikezela ukuze aba bantu bazi, mhlawumbi abangaziwayo apha abazokuthandazela. Andibazi bonwa, kodwa wena uyabazi. Kwaye wathi uPaulus, ukuba nithetha ngeelwimi kuze kungabikho toliko okanye kungabikho kusulungekiswa, abantu bayakuthi niphambene. Kodwa ukuba othile uyaprofeti aze atyhile okusentliziyweni, ngoko bayakuthi, inene uThixo unani. Makwenzeke kwakhona, Thixo, kule yure isemva kwexesha. Ukuthembisile kwaye kuya kwenzeka egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku andazi bangaphi abantu abagulayo apha ngobu busuku, abalapha Okanye ingaba uBilly uwanikezela awokuthandazelo. Ingaba akhona amakhadi okuthandazelo anikezelweyo? Akhona. Kulungile. Iyacinga wonke umuntu ogulayo ufumene ikhadi lokuthandazela. Kodwa andazi nibhale ntoni ku. Ndicinga uninikeze nje ikhadi. Ubhale nje oko ukufunayo kulo. Ingaba koko? Fumana nje ikhadi. Ubeke kulo oko ukufunayo. Andikwazi. Bangaphi abaziyo apha ukuba ndikwazi, kodwa noko uyakulo. Kwaye uyakukutsho oko. Oko ndikuvileyo ukuthetha namhlanje, uThixo emva kwemfele. UThixo emva kofele lomntu, ezigqumile yena. Kodwa ukuba unamehlo omoya, ungavula umbone yena, ubone ungubani yena. Kwaye uyakukholelwa oko. UYesu wathi, lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza nani. Nemikhulu kunale uyakuyenza. Ukuba ndiya kubawo. Ngoku, ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, bangaphi apha abagulayo, nabaziyo ukuba andinazi, andikwazi okungalunganga nani, phakamisa nje isandla sakho, uthi ndiyagula, ndinesidingo. Bangaphi abaneminqweno enhliziyweni yabo, abangaguliyo, kodwa abaneminqweno, niyazi ethi. Ulungile. Akukho namnye umntu endimbonayo, kodwa ngabo baphakamise izandla zabo.
I don't know. I know this man sitting here. I'm sure that's Brother James. And I think that's Sister James.
Goku andaz. Ndiyayazi le ndoda ehleli apha. Iqinisekile kumzalwane uJames. Kwaye ndiyacinga ngudade uJames. Umzalwane uBen. Ndiyazi. Nje ubuso benu ngamanye amaxesha. Umzalwane uthatha amafoto. Kodwa makati othile emva apha naphina nje ndicela umngeni oku kwimiba nasekuvalweni kwalo myalezo. Niyayazi ukuba uThixo uthembisile oku ukuba kwenzeke kwimihla yokugqibela. Wenze isithembiso. Yabona? Ngoku andinakuyenza yenzeke. Yabona? Andinakukwenza oko. Nguye ofanele akwenze oko. Nguye okwenzayo. Hayi mna. Kodwa ndiyakholwa kuyo, okanye bendingayi kube ndime apha ndinixelela into ebendingakholelwa kuyo. Ngoku thandazani, nithi, Nkosi Yesu, ndifundisiwe eBhayibhileni ukuba ungumbingeleli omkhulu kanye ngoku onokuchukunyiswa aze avelane nezilwelwe zethu. Andikhathali nokuba undawoni, kwaye nje yithi, ndiyakukholelwa, kwaye ngokholo, ndiyakholwa oko la ndoda ikuthethileyo namhlanje. Koko ingelosi endixelele kona, yenza abantu bakukholelwa. Kwaye ukuba ndixela ilizwi likaThixo, asikuko ukukholelwa mna, kukukholelwa ilizwi. Ukuba ayinalizwi, ngoko sanokuyikholelwa. Kodwa ukuba niyakholelwa ukuba lilizwi, ngoko nantoni ekuko, thandazani, kwaye nikholwe. Nize nibone ukuba usenako ukutyhila okusentliziyweni yenu. Kwaye nabani uyazi ukuba iBhayibhile itshilo ukuba ilizwi likaThixo libukhali kunekrele elintlangothimbini kwaye licalula iingcinga kunye neenjongo entliziyweni. Yiloo ndlela uAbraham waziyo ukuba lowo yayinguThixo xa waba nokuxela oko uSara wayekutsho emva ententeni oko wayekucinga. Xa wathi ndiyakukutyelela waze uSara wacinga entliziyweni yakhe ayinakuba njalo. Ngoku ndathi ulapha ukuza kuphilisa wena, ucinga ntoni malunga noko? Ukuba nje uyakukholwa. Ngoku andinako, andinandlela ithile, uba owasezulwini uyayazi loo nto, yabona? Kufanele nje ndikubone oko, kwaye oko ndikubonayo ndiyakutsho, kwaye oko ndingakuboniyo kakade andinakukutsho, kodwa yena nguThixo omkhulu. Ingaba oko kuyakhongeza ukholo lwakho uba uyakuyenza loo nto? Ukushumayela ngolwa hlobo kundilahlela phaya kancinci. Kodwa yena ulapha, ndiyakuqonda oko.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by and praying also. Right here.
Jonge indoda njengoko ithobe intloko yayo, kanye emva apha, umfazi wayo ehleli ecaleni layo, ethandaza naye, kanye apha. Unento ethile enhlizweni yakho, umfazi wakho, ethandaza.
Got a burden on your heart.
Unomthwalo enhlizweni yakho. Ungomama zala wakho, njalo loo nto. Uyakholwa uThixo angandixelela yintoni engalunganga nomamazala wakho? Andikwazi, asazani, ke oko kunjalo. uyakholwa ukuba uThixo angandixelela yintoni engalunganga ngaye. Akakho apha, ndibona umgama omkhulu usempuma ukusuka apha, useOhio, njalo loo nto ugula ngemeko yegazi. Nika umfazi wakho aselatshefu phaya alilela kuyo, ayibeke kuyo. Sukuthandabuza, uyakuphila. Uyayikholelwa loo nto? Naku kukho inenekazi elincinci lihleli apha phambi kwam, liyalila. Kukho into engalunganga malunga nomntwana, andiyazi. Hayi, akukho nto engalunganga, unomnqweno nje. Unqwenela ukwamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele, lowo nguitho iNkosi. Kholelwa mntwana, uza kulufumana lona. Njalo loo nto, sukuthandabuza. Nawe uhleli nenekazi apha ngasekugqibeleni komgca, ndiyathandaza. Ndingongaziwayo kulo, kodwa usityekelwe. Ubunotyando, ukuba sazani, ndiyaqikelela. Andikwazi, akundazi, kuphela nje mhlawumbi ukuva ngam. Akungowalapha, ungumahambi phakathi kwethu. Usuka eWisconsin, isixeko iMilwaukee, kwaye ingxaki yakho ngumhlaza, usebeleni, utyando emva kotyando, noko ngaphandle kwempumelelo. Vumela ukholo olwachukumisa umqukundelo wengubo yakhe, kholelwa kanye ngoku. Yizikise entliziyweni yakho, iyakwenzeka, yiba nokholo.
A man sitting over in a corner here.
Indoda ihleli ngapha ekoneni.
He's praying for his.
Ithandazela umama wayo.
He's a stranger to me. I don't know
him. Ayaziwa ndim. Andiyazi. Kodwa ithandazela umama wayo. Kwaye umama wayo unento ekwanye nalo mfazi anayo, umhlaza.
Or she's scared of it.
Okanye woyikisela wona. Nto leyo iyiyo.
There's a man you're praying for.
Kukho indoda oyithandazelayo. Kwaye laa ndoda inengxaki nomqolo wayo. Nayo kwanjalo ndiyibona inxilile, ilinxile umntakweni.
You're not from here.
Akungowalapha.
You're from Illinois.
Usuka Illinois.
You believe God can help.
Uyakholwa kwa uThixo angandixelela ngubani igama lakho?
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Farmer. Ngaba injalo, phakamisa isandla sakho. Kholo.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Uko umntu oguqa phezu komnye, ethandaza. Umntu othile ulele kumandlanga.
All right.
Kulungi. Uyakholwa oko okuvileyo kuyinyaniso. Nenekazi. Uyakholwa. Ukuba ndingakuphilisa, bendiya kuza ndikuphilise.
But you're already healed by Christ.
Kodwa sewaphiliswa nguKristu, yabona. Kufanele nje uyikholelwe. Elane nekazi limiphaya lithandaza. Belithandazela wena ukuba uchukunyiswe. Andikwazi. Kodwa uThixo uyakwazi. Usuka ngaphandle kwedolophu nawe.
That's right.
Injalo loo nto. Usuka eIllinois. Injalo ngqo.
The city is called East Moline.
Isixeko sibizwa iEast Moline, Illinois. Ugula ngumhlaza, ungumfazi womlungiseleni. Uyakholwa? Uyakufa ulele apho. Kutheni ungamamkeli yena ngobo busuku uze uthi, ndinakho entliziyweni yam ngokholo lwam ngaphezu kwento yonke lapha, yakholwa ukuba ndiphilisiwe, ndisebukhoneni bukaThixo. Phakama, kholwa ugoduke uphilisiwe. Nankuya, ikholwa ngeentliziyo zenu zonke, masidumise uThixo. Bawo wasezulwini, siyabulela kuwe ngako konke ukulunga nenceba yakho. Sibulela wena kuba uselapha, kanye phakathi kwayo yonke le ngxaki. Kweli hlabathi ligqothekileyo, nangona kunjalo ulapha. Yenza umoya wakho Nkosi, usoloko uhleli kunye nathi. Siyabona ukuba wena ulapha, uThixo, onofele. Ezintliziyweni zabantu, enika ukholo, nesityhilelo, nombono, unguThixo ebandleni lakho, uThixo ebantwini bakho. Sibulela wena ngoku, Nkosi. Kwaye wanga wonke umntu angakholwa ngobu busuku, ngamxhelomnye, kwaye bangabangaphiliswa. Ngegama likaYesu Kristu ndiyathandaza. Amen. Bangaphi khona ngaphaya abanamakhadi okuthandazelwa kwela cala. Mabathi abaya bakwela cala, babuye umva, baze kanye embindini walomgca. Bona abakulamgca, baphume baze ngalendlela. Thabatha nje indawo yakho, beze kanye ngalendlela. Mabathi abaya kwamsinya begqiba lomgca, uthatha icala elilandelayo. Badala, izani apha. Salwana uRoy, inkosi kusikelela. Andazanga ukuba uhleli phaya. Ifuna amadikoni ebandla apha ngokukhawuleza. Ukuba angakwazi ukuza naphi na apho akhoyo. Izani apha ngoncedo oluncinci. Ifuna umntu ngamnye oza kuthandazela. Phakamisa isandla sakho. Yitho oku emva kwam. Nkosi, ndiyakholwa. Nceda ukungakholwa kwam wena. Ndiyakholwa ukuba ebukhoneni bakho, njengoko ndilandela ilizwi lakho, nezam izandla zibekwe phezu kwam ngobu busuku, ndiza kwamkela impiliso yam. Egameni likaYesu. Amen. Thixo anisikelele. Ngokuqaphela, umthandazo wokholo uya kuphilisa abogulayo. Ukuba bathe babeka izandla zabo kogulayo, baya kuphila. Waxela uNowa ukuba iza kuna. Ayizange, akazange, andikhange ndithi, kamsinya, kwamsinya, uthandazelwe, uza kuphila. Uthe, baya kuphila. Waxela uNowa ukuba iza kuna. Zange ine ikhulu elinamashumi amabini eminyaka. Kodwa yana. Waxela uAbraham ukuba wayeza kuba nomntwana ngoSara. Zange yenzeke amashumi amabini anesihlanu eminyaka. Kodwa waba naye. Waxela uIsaya ukuba intombi iza kumitha. Zange yenzeke amakhulu asibhozo eminyaka, kodwa yamitha. Ingaba injalo? Wayithembisa, akukhathaliseki ukuba ithathe kangakanani, uyayenza nakanjani. Kholwani oko, izani ngaphambili ngoku. Umzwane uCaps makakhokhele umculo. Uya kuhambisa amakhadi. Ngoku makabe semthandazweni wonke umntu ngoku. Bawethu wasezulwini, siza kuthobela imithetho yakho ngokubeka izandla zethu phezu kwabo abantu bagulayo. Andazi nanye into engenye onokuyenza, Nkosi. Kuba uthilo elizwini lakho, uthenge impiliso yabo. Ukubonakalisile ukuba ulapha kunye nathi ngobu busuku, ilizwi elinokucalula iingcingane zisentliziyweni. Ukubonakalisile oko ukuba uphakathi kwethu. Kwaye ndiyathandaza kuwe, bawo, okokuba ilizwi lakho elingena kusilela liyakwenziwa libe inene entliziyweni nganye. Ukuba wena uthilo, ukuba ungayikholelwa, sukuthandabuza, kodwa ikholwe. Yithi kule ntaba, funquka, kwaye ungathandabuzi, kodwa ukholwe ukuba iyakwenzeka. Akathongo nini, ubaxelele abantu ngePentecost ukuba banyukele phaya balinde. Zange uthi iyure intsuku, uthe kude. Ngoku bayeza ukuza kwamkela impiliso yabo. Bangabangangacingi nangenye into ngaphandle kokuba baphilisiwe kude ukukhululwa kufike. Siyakuthobela wena ngokubeka izandla phezu kwabo njengamakholwa egameni likaYesu Kristu. Amen. Kulungile, yiza kanye ngoku. Philisile, Thixo akusikelele. Hamba uqhubeke, ilungile loo nto. Zonke izinto zinakukwenzeka, kholwa kuphela. Kholwa kuphela. Kholwa kuphela. Nkosi Yesu, ndiyathandaza ngezijefu ngoku egameni likaYesu Kristu. Amen. Andazi nokuba singawaguqula na amagama.
Ngoku ndiyakho, ngoku ndiyakho, zonke izinto zinakukwenzeka, ngoku ndiyakho, ngoku ndiyakho. Ngoku ndiyakho, zonke izinto zinakukwenzeka, ngoku ndiyakho.
uyakholelwa ukuba oko kuceliweyo nokunqonelweyo kuya kunikezwa. Iyakwenzeka. Ndibona kugqitha emgceni kwimizuzu embalwa egqithileyo. Abanye babahlobo bam bamataliyane aseChicago. Angaphi abamaziyo udade uBatatsi waseChicago? Kulungile, uyazi ubene ingqondo ukuphazamiseka ngokuphakuzela nje kwixeshana eligqithileyo okubi kakhulu kakhulu. Kodwa ngentsasa eChicago kwisidlo sakusasa seChristian businessman, namxelela udade phantsi kwentambiso kamoya oyingcwele. Weza kwelinye icala kwaye wayengenako nakukwazi ukuzibamba. Ndaza ndathi, dade, akuyi kuba ngolungileyo kwangoko, kodwa uza kuphila. Ndathi, iya kuba mhlawumbi lishumi elinesibhozo leenyanga, okanye iminyaka emibini, phakathi kanye koko iya kuphiliswa. Ngenye imini ngelixa ndandithetha naye, ndamva engqina evuya kakhulu olona vuya awakhe wakulo kubomi bakhe bonke. Wayekhwele imoto, wayengena xolo, ubukho bukaThixo babukhangeleka bumshiyile. Kakade, umthamboluvo wengqondo, uyazi. Kwaye ngequbuliso, yabuyela ngokuthululelwa ngovuyo olukhulu, namandla kamoya oyingcwele wawuphezu kwakhe. Wagixa, walila. Wayene babe nexesha nje elimnandi, malunga nezintathu okanye ezine iiveki ezigqithileyo okanye inyanga. Kwaye ndamva engqina icawe phambi kwegqithileyo. Waza wathi, "Zwana uGrena, anandibuye, ndiyiphawule, ndaze ndayithatha laa teyiphu. Kwaye kwakuziinyanga ezilishumi elinesibhozo ngqo ukuya kumhla. Amen. Ingaba niyamthanda yena? Akamangalisi na? Ngoku, umoya oyingcwele okwamnye ongaqikelela ngokuchanekileyo ngaphandle kokuphosa nexesha elinye yonke le minyaka. Kwaye ngelizwi lakhe uzamile ukutyhila kuni namhlanje ukuba uThixo akayonto ethile ekude okanye yembali ethile, uyaphila kwixesha elikhoyo, ilizwi lakhe libonakalisiwe. Uzifihlile yena kwisigqubuthelo somntu ebandleni lakhe, ezityhila ngokholo lwakho nokholo lwam ngokuhlangeneyo sihlangana sisenza ubunye bukaThixo. Andinakwenza nto ngaphandle kwakho, akunakwenza nto ngaphandle kwam. Singena kwenza nto ngaphandle kuThixo. Ke ngokuhlangeneyo yenza ubunye uqhagamshelwano. UThixo undithumelele ngenjongo, niyayikholelwa, kwaye nantso isenzeka. Yiloo nto nje kuphela, yabona, iqinisekisiwe ngokugqibeleleyo. Andikhathali yintoni engalunganga malunga nani, yintoni ubani ayithethileyo. Ukuba ngokusuka entliziyweni yakho uyakholwa ukuba uza kuphila, akukho nto enokuyithintela loo nto. Watsho njalo, kwaye wathi, amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa ilizwi lam aliyi kusilela. Niyayikholelwa loo nto? Bangaphi abaya kundithandazela kweminye imihlangano njengoko ndihamba? Ndingulowo udinga umthandazo. Yabona, wonke umntu undilahlile, yabona, kodwa nina. Kwaye noko kusekho imbewu phandle phaya. Ndithumele ileta eMzantsi Afrika. Abandivumeli ndingene ngaphandle kokuba ndityikitye iphepha lokuba ndiya kubhaptiza phaphaya kweliya icala, wonke umntu amatyeli amathathu, elinye kuyise, elinye kunyana kunye nakumoya oyingcwele, ubuso bujonge ngaphambili. Kwelinye icala ndibhaptize ejonge ngasemva kanye kuyise, kwaye ndifundise ukuba oko yimfundiso. Ndibabhalele ileta ngathi umoya oyingcwele ebezama iminyaka embalwa egqithileyo ukundingenisa eAfrika kwakhona, ufuna ukusebenzisa ulungiselo lwam apho amashumi amathathu amawaka amkela uKristu ngemva kwemini enye. Ngathi, khumbulani, igazi lalo miphefumlo malibe phezu kwenu, hayi phezu kwam. Ndivumile ukuza, kodwa anifuni. Andazi iya kuba yintoni ngalo mhla xa uYesu unyana kaThixo egxothiwe ebandleni, ilizwi lichasiwe. Kodwa kukho konke okuya usazazisa yena ebantwini bakhe. Aninambulelo ngaloo nto? Kwaye ndigqithile ngobusuku ndabeka izandla zam phezu kwabo abathile abagugileyo, abafazi, abanye batsha, abanye badala, abafana abasebatsha, amadoda amadala, bemanzi Thixo njengam. Ndacinga behleli phaya bemamele elizwini elithi lonke ihlabathi licinge ukuba liphambene. Yabona, bayibholithi, yabona. uthixo ulapha ukuze bayiqoqe akutsalele kanye ngaphandle kokugula kwakho. Sisithembiso selizwe. Khumbula nje, iyakuqalisa ukuqinisa. Ndiyakubatsala ukuba ndiyakuphakanyiselwa phezulu. Ndiyakubatsala. Uyakuyitsalela ngaphandle kuwe yenene. Uyakuyenza. Mkholelwe nje wena yena. Yiba nokholo kuye. Sukumthandabuza yena. Mkholwe yena. Ithandazeleni. Xa ningenamntu wakumthandazela, ndikhumbuleni. Side ngoko, side sihlanga. Desi langa, si desi langa ne. Enkosi ngokuza ngezondlela zinde, Thixo anikhusele njengoko nigoduka. Si desi. Bulisa onke amaKristu, bakhahlele kweli qela apha. Uxolo kaThixo phezu kwenu. Shalom. Uthixo abe nani de sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Ezinyaweni zikaYesu. Side sibuye sihlanga, side sibuye sihlanga, uThixo abe nani, side sibuye sihlanga. Ndivuya kakhulu. Niyabona kukho abantu izinto ezininzi andizazi kodwa kukho izinto endizaziyo. Ndinombulelo kakhulu ngani. Ndivuya kakhulu ukubandakanywa nani. Ndivuya kakhulu ukuba ngomnye wenu. UThixo abe nani, uyakuyenza. Akasayi kunishiya. Akayi kuniyekela. Akasayi kunishiya. Igqibile ukugqobhoza niphumele ngaphaya kwekhuselo ngoku. Ndiyabona. Ndivuya kakhulu ngoku usuku ukubona umzawane uPhama, omnye umalusi ongumncedisi wethu osuka eGeorgia. Umzawane uJunior Jackson usesakhiweni ndaweni ithile emva ekoneni. Siyavuya ukuba naye. Umzawane uDon Ruddell ehleli khona ngapha. Oh, babaninzi andazi ukuba ndiphose nawuphi umntu. Umzawane uBen Bryant apha. Babaninzi babanye apha. Umzawane olungileyo. Willard Collins. Sivuya kakhulu ukuba nani nonke apha. Andazi ukuba asina kumandla ngeenyawo zethu nje umzuzu ngoku. Asithobise iintloko zethu ngoku. Side sibuye sihlanga. Side sihlanga. Side sihlanga nezinyaweni zikaye. Side sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. UThixo abe nani. Side sibuye sihlangane. Niyakuva okwakusondelelana kobudlelwane nomoya. Masingqumshele. Qaphele umzalwane uMakini usuka eOhio ekunye nathi. Umzalwane uJohn Martin nomntakwabo. Ndivuya kakhulu ukuba nani nonke. Ndinganganiboni bazalwane. Uyanazi yena. Side sibuye sihlangane. Yanga intliziyo yam neyenu nentliziyo kaThixo ibe. Side sibuye sihlangane. Yeli xa sithobise iintloko zethu ngoku ngomthandazo. Ndizama ukwazisa wonke umlungiseleli ukuba siyavuya ngokuba lapha kwakho wonke amarhamente. Nina bantu baseTennessee, eOhio nasekunqamlezeni isizwe. Abanye abafazi endidibene nabo ngapha namhlanje yonke indlela ukusuka eBoston. Abazalwane bethu abantsundu bebelapha kale ntsasa besuka phezulu khona phaya nabo. Abaninzi abasuka kwiindawo ezohlukileyo zelizwe. Ndiyanibulela mhlobo wam othembekileyo. Thixo abe nawe. Ndikubiza umhlobo wam. Khumbula oko wakuthethayo uYesu malunga noko sisondele kakhulu kunomzalwana. mhlobo ke lixa sithobise intloko zethu ngoku side sihlangane kwakhona kwiintsuku ezimbalwa ezizayo uthixo wabe nani ndiza kucela owethu olungileyo othembekileyo umzalwane uRichard Blair ukuba akanakusinqumamisa ngelizwi lomthandazo mzalwana uBlair